Anụrụ m aka ị na-akụrụ ya. Agwagworo m n'iro, agwagworo m n'azụ, anyị mere maazọ ye. Chimle mere maazọ, Chimle mere maazọ. Agwagworo m n'iro, agwagworo m n'azụ, onye onwe mere maazọ. Ebube anyị ajọgụ mere anyị ọzọ, echeta obi esi ike mere anyị ọzọ. Unu kele Chukwu onye ahụ ga-igwe n'ala, kele ya ụwa. Le Chukwu onye ahụ ga-igwe n'ala, kele nụ ya ụwa. Amawa agbawa emela anyị ọzọ, Chile mere anyị ọzọ. Ayo! Tue ya aha! Tue ya aha! Ojichukwu ji ihe! Chukwu onye ahụ gere igwe n'ala, kele ya ooo. Unu kele Chukwu onye ahụ kere anya jado, kele ya ooo. Anyị ooo. Anyị ooo. Anyị ooo. Anyị ooo. Anyị ooo. Anyị ooo. Somebody look up and shout rainbow. Oh. Aye o, aye o, aye o, aye aye o. Aye o, aye o, aye o, aye aye o. Aye o, aye o, aye o, aye aye. Chimwe ne o, aye o, dadi ekele o.
Aye o, Chimwe ne, aye o, aye aye.
O Chineke niri ma o, Chineke niri ma o, Chineke niri ma o. Niri ma, onye kere ụwa niri ma, ojiji jide ma niri ma o, amadi ezulike niri ma o. Ebubu bekume niri ma, anya lelu wa niri ma o, eze ebube niri ma o, iro bi mo ma. Kedewe Chukwu, Jesus we adore you.
Thank you Jesus.
Jesus in the Eucharist we worship you.
Amen.
I need to Jesus. I need to Jesus. Oh, you want healing? I jam out. I need to. Oh, yeah, Lord, you don't need me. Amen. Oh, Jesus. Oh, Jesus. When you want healing? I jam out. Oh, yeah, Lord, you don't need me. I need to Jesus. I need to Jesus. Eno anile na jaya mau. I need to. Oye na goro niwe ebe ebe.
I need to Jesus. I need to
Jesus. Eno anile na jaya mau.
I need to.
Oye na goro niwe ebe. I need to Jesus. I need to Jesus. Everyone in the night, I am my. I need to. Oh, yeah, I go to the baby.
I need to.
Oh, Jesus. Jesus, I need to. You are giving what you told. You make it in me. Oh, I need to. Oh, yeah, I go to the baby. Yes, I Jesus. I need to. Jesus. Enu anile na jaya mau aire to oye na goro niwe ebere ebe
aire to Jesus
aire to Jesus
enu anile na
jaya mau
aire to
oye na goro niwe ebe aire to Jesus aire to Jesus. Enu anile na jaya mau aire to oye na goro niwe ebe ebe
aire to
oh Jesus
aire to
oh Jesus
enu anile na jaya mau aire to
oye na goro niwe ebe aire to Jesus aire to Jesus. Enu anile na jaya ma aire to oye na goro niwe ebe ebe
aire to.